No need for the intro.
This is Urban High.
Nexus Music.
Zibeziwa zamene ni napita mone. Ni bangono banga kwani se. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Ni bolongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Ni bolongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola. Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mregete. Tombo imalila. Ikapika.
Sinakalepo easy kufika pano. Tulukusha na pempelo. From one pair of pantalo. Design a mapalo. Yenzo yoko sata. Munga singi setenzo fianta ganda. Munga ni boza ta. Mulungu wa mayankai. Biggie man, biggie man. Tombo ya lila biggie man. Woyili mbiki lai. Vintu vima chinja. Ziba za mene ni napitamone. Ni bangono banga kwanise. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Ni bolongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Ni bolongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Ni bolongo cha
Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mbelegete.
Fulu mbelegete.
Tombo imalila. Kika pika chimalila.
Check it. Yali two step. No money vroom vroom. Boga day twalifuma muli two room. Chidi la day lady on sani boom boom. Smell like money, you can tell from the perfume. Chilinda papa badauta. Kumulu takwa bako chauta. Ukufuma my days twale buta. Na ya nomba my days ya what's up buta. Apa no money yeah. Fion sani bien. Baya ni ne.
Ziba za mene ni napita mone. Ni bangono banga kwanise. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Ni bolongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Ni bolongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Ni bolongo cha
Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mbelegete.
Fulu mbele
lombo imalila. Ikafika chimalila.
Nifahiri tinaesa tenzo tulukusha paja. Ni kwa mbili kuviri mbaweze kutipisha.
Tenzo kosa kupembela na kulimbi kila paja. Olo inga kose pwanti tenzo pitiliza.
Benzo tise kabachi pempa. Wana pull up on the Benz and the suit and tie.
Magelo benzo meka bachi kumbwa.
Kumupasa koka haki ya chuchuma.
Only get one answer when they ask question. FJ why you party like a mad person.
Sipe mwanzo ziba kwa mene ni na chokela. Sipe nae woni kopela.
Ziba za mene ni napita mone. Ni bangono banga kwanise. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Ni bolongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Ni bolongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Ni bolongo cha
Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mbelegete.
Fulu mbele
lombo imalila. Tika fika chimalila.
It's your new half of the things that I've been through. And how hard I work. How hard I work, the hours I put in to get to where I am. You would actually understand. You wouldn't ask me why I live this way. I'm happy because I put in that work, and God has been on my side.